professional, waku handle the way you take me to the angle. When you human be, I'm an angel. If you want to my heart, go, I'll give you baby carigo. Kidogo changu do chako, ongeza njonjo madokido. My sherry koko, kwa balidi ni pejoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa doto. Masheri koko, kwa baridi ni pejoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa doto. Paranawe, Paranawe, I want to see you dance. Paranawe, Paranawe, I like the way you dance. Paranawe,
sokota jicho lako legelege linadondoka
nakuuliza
hivi unakamota panga boy changa JJ yokocha
wanamaliza
pretty girl nasty nitasema sorry nikimbeza hata kama nyuma umepigwa pasi sura maya dawa ya kemeka uwe kiwembe takula kiporo nimeshapenda sijui kasoro kirembe uwe mororo kama huna shepu vangi godoro. If you want my heart, I'll give you baby karibo. Kidogo changu ndo chako, ongeza njonjo madoido. My sherry koko, kwa paridi ni pejoto. Yundo itwange kokoto, peku peku kama mpoto.
Paranawe, Paranawe,
I want to see you dance.
Paranawe, Paranawe,
I like the way you dance.
Paranawe.
Katamu mina kajua uwa na kanavojisha uwa uwa ulinipipi sinapu na vima uwa uwa kidomo denda ngozi murua uwa ausha ashawa pauka pakawa inuka pagawa zinduka mandawa pinduka kagawa karuka mabawa. I want to see you dance
Paranawe, Paranawe,
I want to see you dance
Paranawe.
Shaky what your mama gave you. Shaky wanna on a wave. Shaky what your mama.